Atyo kufuna omusajja supa Chiba chizibu nyo Wali what you break it Photocopy Owe yebichukuli Atyo kufuna omusajja supa Chiba chizibu nyo Swala, zeu wasajja kuliana kwebaka, ne wafe byaliyo, na yo kwebaka ngano tadangulu, kunta mienze, bano wasajja, oba bichupuli, bali abedde wadde wabasira, abatali muka bampe unga, bano wasajja bajega, lwaki temulya ku mwali, mugule mirondo bannange, kati amaka gawedde mu essanyu, abami baffe mwefeko, bano basajja oba bichupuli, bali abedde wadde wabasira, abatali muka bampe unga, bano wabasajja bajega.
www.mp3 you music.com.